alan tati lewru september to bodon tawel li malifu e mangal mudum mi jotti on sanne mi lanni ki jam modon mi joddi ki kida ko Ousmane Niali Bouli fami kokkon do kabaruji godude ki kida ko hono badda hayre ware
jettode Allah
ad selifa wodi ko
alhamdulillah ay
bismillah ko watte hirande hana jongude sanne wattu jungo ma do yade mboso jeltina kabaruji godude
to non jati wa e lewru wati lewru darake e yobetebe lewru ana kursini sanne o wattu e kala hal hono be kaybirta joddiji mabbe e tiagal ko tundiji gondi nokko do tundi yobete to lafiya buguto buuta falaabe sukaabe jokol ko jelato joni on nokku moyine hono suudi lekkol na isin do be kebata nafangaaji e kalandu hala gorko gorto noddirte da bamori kulubali o suko jokoli donnawo korbiyara en timinira hala haru caldi
ayo bismillah lewru utundu ka en jido ndu haadi lewru septembre ndu nati yo lando wada en do hen moddireji Ousmane Niali Bouli
amina ya rabbi ndu lewru wati sukabe jokolbe kay yogabe ana belti sanne le o wakkati sabe nangi njoddiji mubben en yogabe du ana ambemba ana gonde wadde jatteji hono ittirata no almusadaji mubben keewiri fa beddure den famu kedana Mamadou Samaseku
bamo be njoddi na njidi sanne cakata lewru hebo mabbe njaha yeso bankingaji di en wattu o ka kuyam mabbe yo le wattu dabbo no holtiri oro jokolle jaway fi inde
boni watina
wakat jon o ka ana billiri kam seeda joddi andi heeta be joddi andi nyubiram mi suldo gommi do kuram ndiyam wonko neldam mi sarabe andu
sumugo fanama
gulurabe juude ko nande mun en kay ko buri hewde ngala joddi cakta lewru nyaloma fufu e asugo mudun no hultir yogabe mabbe
kalo sa soro kazu
joddi dokketeni lewru funi ka heeta fuddore lewru ni ana santi tiga ne jayam mi donde mi do wawi hebude mudum teme didi nyaloma fu menen mi ngana yobeteebe kebal amengal e golle amen o bili
ban baraare ci wala dron
inrabe galle yogabe ko holti wiide cakta lewru yo wattu ti alaaji
ido kabaru wi fanba hebe do bemmede ande to dun page Facebook e compte Twitter sijo tamani fande be kuliti nokku mawdo tunel den juppete li dende lafiya bugu commune nayo do bomako do idum wonde sakkete usul
non jaati don sakka man en sukabe jukolbe wombe to lafiya bugu to anandarta e kanako be leydi meden di moina o nokku e wadde hono nokku je ko way nafude sukabe jukolbe se non dum itama do tuni juppete fa beddure den famu keddana sitasidbe alisise
o nokku tuudi lekkol hani mu inede don lewi kanko Mamadou Kanda suka jukolbe goto juddi lafiya bugu
ne kalu wadano nokkulo de tuundi ni juppete no do awawa fi fofude odi ana uti don ana batti du bilille de nokku o ana wawi wadede e kol foroba moy wadede nokku do yimbe wawi hawtude am no wawi wadede du fey usine musukabe jokolbe wawi gollude
alkasum Amadou Maiga homine kabaru lamtun gon le communicate on tewtra jamare kinno muinto
tundi bottama itama don gafa ham to dum yoppete to kay tidalla wadde ko min bawi fufabe chulta dun kay golle amin kako wodani tundi di ko ka walda fi e golle ame kinabe pamadu
comprendre ça
mairie district bamako holliti wi nyamata hana yippade on ko kasin ga duwe tawede fuu holliti fa hannen wi be heben nokku futo den nyamata yata yippie
ay wona da matnima gollete
golle woni homain
donudo mobilaji bamoji maybe di
bismillah korbiarna
o do
jafade
yafade ay bismillah kanko no dirteedo bamori kulbali o do suko jokol du mako yo duubi chapantati e did tan osu dum woni golle mako nyaloma hande no fa kebe famtar kedde Mamadou Samaseku
elle furkiya mako danejo e kufna mako balejo bamoy kulubali mimi hala golle mu watale miside almami baba silla dende sanfil bamako
bon appare ko
e don non korbiyar fade nem mi don non mobilaji goddidu nga al imana ko am yuppi kam subade donude korbiyar le faba muya yimbe le jogibe anyaaji lobbika mi de wawa daranade hore am beedade dundu pension abba am le hebadu
chama metti
sumayla dambele na hawni hono fufo jokolle hebata yakawere dunde korbiyar mi yida fi nande hala korbiyar e wi mako
bon korbiyar bulu ko na ya beni wonno donno be korbiyar ga yide hayajo ana wada on do golle kan hayni san de hula mi yida fi nande hala korbiyar
kango jokolle donno korbiyar bamuy kulbel ka holti wide o do golle o latiki sababu sembinde dina mako
yewtere meɗen mini magde waran yowade dow yonde leydi Mali ndi usu tam aɗa andi ko noddata deuxième couplet ɗum woni wudere ɗiɗo ɓerde nde
boro fa anda yala miɗa andi nami anda heɗa seeɗa ka tafonnaw langol landol waɗnama sukaɓe jokkolɓe ɗo Mali ɗo keɗɗena jaboji mabɓe le hello mini mag ko Aissatou Kanté waɗni en
yimre leydi Mali ndi yo guɓɓe nayyi jokkolɓe hewɓe ko ɓuuri andude yo guɓɓal arandewal ngal jonno ona foof wurri kabaru guɓɓal ɗiɗo ɓal ngal keɗɗana jaboji keɓaɗi to minña e kita
pour l'Afrique et pour toi Mali
non je ne connais pas ça
non je ne connais pas
Je connais les premiers couplets. À ton appel, Mali.
L'Afrique s'élève enfin. Saléon, ce jour nouveau.
Ketana Joni Kay, Gubal, Dobal, Yimre, Lady Mali. Mouyimani, en orchestre, Jokolbe, Sjo Tamani. Bibbe leddi Mali worbe e rewbe ngatane hakkilo halaji gubbal dido balngal do timata gubbal dido balngal ko kinoto den e le ko warata ko woni bero den famu hakika do gubbe tato berde e na berde faddi nyande 22 septembre mi cita wide yimre leddi Mali yamrama wattu 1962
Sewo. Jam sewo.
Jam sewo.
Jamba be.
Neje.
Tare.
Nabi tare.
Neje. Tare. Ay wo woli tutay wiide wattu jure njaaran do hono bangal mabbe to habbe to Ousmane Niali Bouli kali no hono ko no dirto hogon. Ada andi dun tam anani ko tay andi.
Hogon mi dandi e njaado moddi ga fun andi hogon.
Ay bismillah hogon be kolitti wiide yudun yimbel mabbe mo be gombe ton kanye fa yotto yimbele inde andi ten le nokkuli mabbe de kanyi en hono kandidata ko no dirto hogon ko ka fa enen be dire en do hen famu kedde mo kanko no dirto Isa Kojo yom andal do kabar tadi ki habbe ko mo sifido hen
on les rase pas
personne o labata ki fay goto dun patata ko mo dewe dun watande fumako o go leedi metato mo ada wa yidi mo ka anangata juude mako amme mata fay nuku mako hala dun wiide wadi dub didi ma dub tati rafinade ola gollo yalla labude hore mako yu kawrte kertade hitane fuf yettore fuf na jogi lebe mu ko no yitirte be pe giru ko jo ko nande mo
non de famille a en lebe
taymi urma wada habere
o inshallah har burka wode ne jati bismillah joni en jaran birki sambe celna hono hen
nan jati
championnat national ligue en be kolitiru no hani fuddile chapantati lewru septembre worondu non fedde fema fuddinde holitino wiide ley jonte gaddino de usu
e non jati club ngaji kebdi nabude premier division ana gondi e lani date do bamako e le kedde leydi meden di
hono misal fedde no dita ats koronde hejabe region mopto micciteden wiide pidde ngadanno li sa halidi meden di kambe ke hon tikke ngabude ko no dita premier division ko aywa kanko pio bolomo inde andi tewo salif ki taw dali adnade
o anda do sanne e yawti kenyan do bamako do dubmako na barano chapande e jeddi micintinde wiide o hawrino e final coupe d'afrique des nations mali hawrino hen e yawnde 72 kanko du woni arandeje hebude ballon d'or afrique
en biade do
yo tobura moga
aywa do ngarten haddude kikida hande do kabaruji sukabe fadi jeefe no konande do no do e seeda yo ternde ana war tout so grand